Bios Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe oɗo saha sakiko mawɗo Ousmane Dicko haalan toon kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴiwde maison de la presse ilaba makko. Nenno hono Batu Dieynoɓe fedde jokkiti toon e golle kawral ngal cartanoɗo ɗum ɗo hannde ɗo Bamako ɗo bantinama gouvernement e gumɓe ɗe pamrali dow hono dabare joƴƴugo laamuji hakkundeji ɗi tafen. Hirduɓe laamu hono gullitinoɓe du dow saria laamuji hakkundeji ɗi andinaɗi anniyaji mumen fou e wi mabɓe wona hono saria kanɗe hoore woni ka moƴƴa yo doka donnirte ni woni ko tiiɗi. Cebleen drame ñiŋino ñalaɗe ƴaɓɓiɗe ɗe no gouvernement jogori kabaru saha leydi meɗen ndi les suudu radio RFI. O wi deƴere e derontinal heɓaka laamu oɗo ana wondi e wayde huncande hoore fawarde e sukkude noppi. Police en jetton goni hono ñiŋaɓe e golle batta yoppude golleji mumen ɓe kayfama hono yoppude golle so ɓe jaa jonde systéme ñande noga e goho lewru me hono ƴaɓɓino ndu. Yo ɗe toɓɓe gonɗi ɓe joganiyo hannde bisimilla moɗon e dow studio tamani. Batu Dieynoɓe fedde jokkiti toon de golle kawral Alger ngal kannoɗo fuɗɗude hannde Bamako bantinama fa wattu goɗɗo gouvernement e guɓe ɗe pamrali dowde hono dabare joƴƴingol laamuji hakkundeji ɗi nenno wattu fay goto du sartaka tafen. Plateforme e sema ɓamino anniyade hono yaltude e les golleji fedde jokkiti toon de golle kawral ngal hono golleji cartanoɗi goho yaade ɗiɗi lewru juin ƴaɓɓino ndu fa ɓeydoreɗen faamu keɗɗen Oumar Waygallu.
Kaldele kawral timmungal to Alangerie to les puɗɗoɗo yontere nde kowoni fana maggal faɓe ƴeyal honoɓe kani saggintinirde ko saggile kaldal e kawral ngal ɗum e tawede fu ɗiɗo tiɗallaji ɓe keɓanayi ɗum jogola sema kañe plateforme collectivide wakkati joni on jaltinan koyɗe mum e le golleji kanɗi jokkitade kaldal e kawral ngal micciteɗen wiide eɓe kanno jokkitade ɗiɗo golleji jaati le ñalawma hannde o kañe e janggo ɗo Bamako ɗo ɓe collectivide wakkati joni ɓe garta wattude koyɗe mabɓe le ɗiɗo golleji ɗum naɓama yesso. Guɓe murtuɗo golle saha leydi meɗen ɗi ɓe kayfi laamu o hollitinde wiide wakkati joni o holla e anniye muɗum lobbo no laamu hakkundeji hani joƴƴinirede le saha leydi meɗen ndi ɓe kollitiwi ɗum hani adirede wakkati joni o laamu o tippitirki ɗeɗo kayfaji caggal ɓe kollitiwi sa ƴeewi guɓe muttuɗo gonɗe saha leydi meɗen ndi ɓe paama e hono yoga ko tonga ley talki ɗi le majju ɓe kollitiwi ɗum no conseil ŋaɓe le commune ŋaji ɗi kañen kani joƴƴinede arande hitande ko kaldale kawral ngal signina ley leydi meɗen ndi ka fa hannde wala fuu ko taba ley hen hollitinde widdu bonanda yiɗen jatana gaɗa fewtude e arme mali kañe e garɓe wallude le leydi meɗen ndi ɗum waɗi sababu du le yontere nde so laamu o ɓami anni e hollitinde wiide wuttiyeji commune ŋaji kañe e réseau ŋaji bortinama le leydi meɗen ndi
sema e plateforme gaɗi noddago fewde e notiɓe aduna tinno paamal ko fali fawarde eno hani jogorede koɓe tongui soɓe totti hono hooreje dewrintinal o yalla dabare deƴere nde ana heddo e wonde. Hirduɓe laamu hono gullitinoɓe du saria joƴƴinowa laamuji hakkundeji ley suudu nuygal saria leydi meɗen ana gondi e wawde andinde anniyaji mumen fou ɓe mbi wona saria kanɗe hoore woni ka moƴƴa yo noko donnirta ni woni ko tiiɗe majjum nenno kanko Alkaydi Touré député gonɗo e hirduɓe laamu gotanaɗo ɗudire ana wonna e haalude mawde kenge dow studio tamani ɗiɗo keɗoɗena ko Ousmane Niali Bouly faccitani en.
Hande en tiiɗallaji ɗi le talki kaldal e kawral ngal tongi wiyama laamu hakkundeji fa lomtina laamu joɗinoɗo tawene ɗum waɗani commune ŋaji ɗi gollata ana way hono ɓe anda ko woni le nokkuji ɗe hande ko tinɗi ɗum gelle ɗe peccaɗe hakkunde sema e plateforme e kolli wiide sini a wala le sema na le plateforme fou a wawan nadde le laamu hakkundeji o nenno ɗo tiiɗal o fou woni hunde ko wodani laamu o ko wodani ɓiɓɓe leydi fou ko saabi nenno plateforme e sema gaɗa hono kañum tan ɗum heedani ɗo woni tiiɗalla o min mi salaki laamu hakkundeji joƴine kidal saabi hande laamu fou wala toon nokkuji ɗe laamu woodi wona wajibi laamu goɗɗo joƴine misal hono mairie diré wawtu tiiɗallo o fou sela e gollude hono ɗe nokkuji sini on mbi on joƴinan laamu goɗɗo sa lontinaɓe an tiiɗi ɓe jaro ɗum ɗum welaymi hannde welaymin janggo ɗum wadde miɗen jiiɗi ɓe totte
gonga.
Kala ko jiɗɗon ɓeydoraɗe pooɗe fay dow bemel awen Facebook na Twitter dow studio tamani. Hoorejo ministrement Mamadou Salé Anadif o yahi hono alkamisare keni gawo bangge golle mum ɓe torraji kewtuyi ñande talatare nde e dow andande ɓe ɓe heɓaɓe hoore o hoorejo ministrement o andini woni heddoto e gollande deƴere le Mali e ley ko ceble drame haali e RFI ñande ñalaɗe ƴaɓɓiɗe ɗe ñiŋi fa sanne hono gouvernement leyno jogori tiiɗalla saha leydi meɗen ndi wiide du kanake leydi ndi wona kono e majjum e wi makko deƴere heɓa ka wona haala dewrintinali yo wayde huncande hoore kañi e sukkude noppi muɗum woni ko laamiɓe leydi ndi gondi hannden sogel mayga keƴoɗo haala gouvernement o jaabikema e wi muɗum mali yo laawol gotol jokki gartirowdu deƴere e dewrintinal keɗe ko haaldi e honorable amen RFI le facitango Umar Waygal
dire que le Mali exporte le terrorisme
relève le Mali ana wondi e lañinde jiadin kako natude li leede godde yudum halirde ni tan tawe heba e finde fur en fu ede andino jiadin ko en gori nyalom hande o wana leede wotri bi wata wana leede wotri be jeya do be kebi furdu be ngadal bonandaji mabbe so be kali wiide wakkati fu horeje leede ndi wana yaha tiagal leede ndi homo wawi halodo do inde Mali ko buri mo wakkati jono jamana hani wattande hakkilaji hon halaji di altadi sabi de wonko ne yalta huno ko ma sa hakkile dum wawi hakkudema nay dum wawi nangoy doma nyende wonde ne garda e laamu fur kabarno jiadin ko be ngorino yodum wana lutindirbe laamu o be tan himbele be fana kan hokkindirde juude do malinke woni fudja yalla hono jiadin ko be kaani habirede mbe miila neddan haani andude ko yaltata e huno ko mudum won halaji goddi antor kana haale
je pense qu'il y a des limites qu'on ne doit pas dépasser
Police en yaton wambe le syndicat system woni nyingabe batte yopude golle be kayfama yopude golle han on doni nyande nogay go lewru mende sebe kawre e jonde system feddende be goni e le mudun kaldal ka na wonda kawral hebe e majjun nenno konko secrétaire général syndicat police noditeur de Sidi Tambara wonko haldi Adama Amadou Haydara kede dan ko Ousmane Nyale Bouli faccitan en
tout est parti
dum fuddi gilla murtere de system wadno ko wana cakitine jonde won gollidibe amen gombe le system neno sini walde system de wadi murtere fu wajibi kambe dubbe ngadam ka murtere de system wadi nogay go lewru mendu e nata hen dum wadi tiid Allah o yogabe ne jeyno wadode majere de ka ben en kollini wiide ngadam majere ka ngatta murtere yogabe njoppi golle on nyalo mo jey majere de dum woni welay o laami bebe farde den warde won ngadnobe hono dum ka ben en jukka nen joni sini yama fa be jukke dum latto tiid Allahji joni min darda en hore be fa men joddo min kalda min dar hono watte fa tiid Allahji di kemene jogala
ele yambi nande haabu sukabe gollobe henbe ngadi yambere mawnde de be noddiri du hono haabu afrique be ngadi batu dokondiral hakkilaji do nafaka haabu fa yimbe be doro du famu kanko Abdurrahman si hore walde de be sukabe humanibe no haabu hebirta dawla haldi e mumuni sendebu kede dana ko Ousmane Nyale Bouli faccitani en
le coton jo
haabu an heewi nafa e keballe leedi men di arande yimbe an nawtoro haabu sanne ka joni himbe jeebe kedun tawe nafa mawdo woni e mudu joni eden kani haybude dum balle remobe haabu sini haabo heba am dum gadde mo barke nawtore dem daru anka eden ba yarade sodude semis na bes ujinaji nogay tawe ne sai haabu heewi fubrota ujinaji tati na ujinaji nay mali wana leedi jirwundi tida layidu ana keewi sanne nen sini ngadi demal haabu sobe edum wai eidande leedi men di kebal e dum way wadde defa sukabe heewbe kebe golle dun buytan nenno bandi yaako sab sukabe heewbe ko joodi ana tammi juri mum en dum buytoto yimbe leede godde du ana baawi warde do fa golla dum wadan fa leedi men ni yalta le tiid Allahji beedoro du kebal e yirwere
sur le développement du pays
hono bangal piide ballon dum non jinganobe jaga buule mali dun eglu mali be baawata jewde piide ballon hakkunde Sudan du Sud kanye mali le yewtere kan Gabon 2017 nde horeje kabaru haro chalde wartam wi kana milioji temetati e nogay sefa njobe se piide ballon de keba yaltinede etili jawdu mudum ana mawnoribe fasanne e le mudbe kolli teddefi ko jawdi kanko Khalifa Namar Traore wonko haldi maram mayga kerdan ko mumni sendebu faccitani
Sport 5 match ngaji di fur ana buri milioji temedere de eliminator fuddinde minel da matal kur holdi toru yaltingol match di e tele almusadamu ana haura e eroji temedjoy dum woni e buudi sefa milioji temetati e noga e ko fawi min bihi ko buri milioji temetati e matchiji tati ana hewi dum woni match goto fur ana buri milioji temedere miden jidi yaltinde match di e tele ka min gala jawdim sabi de kalisimu ana buri hewi Dina machiji chapan jego e nai kubdimon. Ifu fotata milioji teme idi. Yimbele be anankani famde uertem wala baude yaltinde machidi etili.
La kubdimon de football.
Union Européenne, El Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sengati e kabaruji regionaji medan di ho conseil islamique kanye médecins sans frontières be baddi beta hande ansongo yo wayde denagu wayde jiiable ciudi dogotora fa warde e mobile ambulance heedi ton o woni ko be jewtude dow mudun fa be kebana dum jogala sen jaadi heedi kay hono remobe hono remobe nanni du juude mum e le hono darnugol heejoji yirwere kebal nedda ko e finatawa kominaaji batu wadi batte mudum beta hande to kayto o batu yo hokkudo kaldal e gollidal bamtaare hakkunde e remobe kanyu e yimbe gotanaabe be sen jaari heedi kuccalato ko badoto barka no en golle ñeñal noga yon gondi ila beta hande e jangude hono ande luggude nenno e le mudun du humani be dum bi de jande faabato hono sugabe hebude golle be golle yo gollerde hono cercle o daraninde e kitade golleji humani de do jande balde joy de banque mondiale hokki almusada mudun yo do kaddude di do kabaruji hande keddo den e hedaade yewtere ma ana yeso ye ji yontere warore.